Biko, papa zapota non dege. Afofo ko wano kariko, nsobo ko wano kariko. Tine ke biko, papa zapota non dege.
Afofo ko wano kariko, nsobo ko wano kariko. Tine ke biko, biko zapota non dege.
Ole mwa gebe.
Afofo ko wano kariko, nsobo ko wano kariko. Tine ke biko.
Wakaria, oya dure benine, aku ogani, oye batoba fere wanye, hey! Iye nine narizine noji, ebo kachanjo kuniyo riri, onwozi ke kwere ntinyaka, oweroye na mayo akosi kapanata. Ane kiri o magai, hadi kandi ane richeni ficha kanisi. Ndi sibu na bacha vuri ndago, nyaka e jizwe mereni. Ikiri anyonyobu na nobany, honu na adi chaya nanya. Hey, agura akaria. Kariko, jine ke biko, biko sapota nondege. Apoboko wano sirike, ijeko wano karata. Jine ke biko, biko sapota nondege. Iba kutaye no kachama, iyera yaka no kasema. Jine ke biko, biko sapota nondege. Apoboko wano kariko, nsoboko wano sirike. Jine ke biko,
Afoko wano kariko, nsoboko wa kariko. Chineke biko, biko zapota nondege. Afoko wano kariko, nsoboko wa kariko. Chineke biko, biko zapota nondege.
Onyuku nebe, oyenta nebe. Oroi gasi na yama yana zane keneta. Onye sere ototo oma, osage ototo oma. Ijuze ya kediko mere, osige na ososago. Iyisi kakaria. Heu, chineke, oiha kogwe serebo. Heu, chineke, omogeno na fufu. Omogeno na nsogu. Kedimbo gebe. Heu, afufu akaria. Nsogbu karịrị akarị, kedu onye anyị ga-agbakwuru? Ọ bụ naanị gị Chineke, odogwu akata aka na odogwu agana aga. Ike meriri ọnwụ, agụ dị eluigwe. Ew, ebube ka ebube, agụ na-eche mba wan. Egwu ụmụ mmụọ.
Ole for gebe, hey, ye ka kari go boy jo for Ghana, ofo ka mas boye chie, ye na time go better, go better, I go better, go better, since 1982, onwe be biye DJ, ye rebe ka debe kwa, ubo has is not change, or change him work or change him madu, ye ge change na Nigeria kweri bu. Aga echeji mo onye ukwu mo onye nta, mo onye ishi mo onye ọdụ.
Afọ fọkụ.
Inyaka oku ihaha oku Isikwa non buronye meru ahun ku nogu Dokinta ajogi igwago kwandu oji Ijeze kwandu oji ajidege kochie Aha gaha ijia kuru doctor osigi kedego Ana rona emegi kedego Oye butere bute, anwa anwa, kedonya gatota Hey, abofo wakaria
Abofo kuwa no karigo, usofo kuwa akarigo Chineke biko biko, sopo tanu ndige Abofo kuwa no karigo, usofo kuwa akarigo Chineke biko
Na doctor no, asigi ni jirego Ijirigo dego, asigi no guako Kedinka ige sisu Nuso go wakaria Afofoko wano sirike Ije no wakaraka Chineke biko, biko sopo tanu ndige Abofoko wano kariko, nsofoko wano sirike Chineke biko, biko sopo tanu ndige
Abofoko wano kariko, nsofoko wano kariko Chineke biko, biko sopo tanu ndige
Nigeria Chineke biko Ni na obodo anyị bụ Nigeria adịghị mma Ụmụ gị na-anwụchazị n'agụ Ọ mgbe anyị nwụchaziri n'agụ ka anyị ga-eji mara Na anyị ncha bụ ndị Nigeria Chineke ya yi onye ndu Biko Chukwu Ya yi ezigbo onye ndu Ka obodo anyị wee dị mma Ọ gị ka anyị na-ayọ Chineke Chichibu, giant of Africa, obodo akwanu okrebo, obodo ndi si abuku, karire ndi si ziroke, obodo ndi kwesiri ikpeazụ, ụzọ, ebe ndi kwesiri ibu ụzọ, n'ezi azụ. Heu, kedu ebe esi ote eme, abụghị na be anyị, obodo na-agba ghara ghara, ka atụrụ na-enweghị onye ndu, obodo ọdụ onye ọbụla ọsịsọ. Ihe niile a na-azụ ya azụ A na-aga n'ụzọ A na-azụ ụzọ azụ A na-eri nri A na-abụ nri ụbụ Heu! Ọ gịnị na-afịọ Ụmụ mmadụ a na-enugharị Enuru gbaga enuru gbada Ka atụrụ na-enweghị onye nche Oh Lord! Give us another Moses
Chineke na-anyọ na-enu Chineke na-anyọ na-enu Ezigbo onye ndu ga-edozi Nigeria Chineke na-anyọ na-enu
Chineke biko nyete na anyị ezigbo onye ndu, n'ihi na ụmụ gị na-anwụchazi n'agụ, ọ mgbe anyị nwụchazi n'agụ ka anyị ga-eji wee ma na anyị ncha bụ ndị Naịjirịa. Dịka ụmụ gị na-atachazi afụfụ, obodo anyị adịghịzi mma n'ihi ndị okwekwa na-adịghị emezu mkpa ha kwere. Anyị che na chenji ga-echenjiri anyị Naịjirịa, mana ụna ahụgonu ka Naịjirịa si dowe imi n'ọnụ. Oge ịchụ nta vootu ruo, ọ na-afịọ n'aka. Ọtụtụ ndị mmadụ a na-akọwa n'ọha nwa ka mma, n'ọha nwa ka a ga-atụrụ vootu. Ebido wewe ndị omekome n'ọrụ, wewezie ma ndị isi abụ okwu, ndị ọchara ma ọcha ezibute. Ụfọdụ ebido chịkọtawa ma ụmụnwaanyị, ụmụnwaanyị agụrụ egwu na-agbago na-agbada. Ebe di ha nọ onye ma, ebe ụmụaka nọ onye makwa. A na-abanye gasị n'ụgbọ pati dị iche iche, agụ agụọ agba agba, o nweghị ụzọ ha ezighị achụ nta vootu. Ụfọdụ na-akọwa na ha ga-achị ọfụma, ụfọdụ a na-egbu ndị ha na-egbu na-akwado ọchịchị. Akwụkwọ dị n'ahịrị maka ịtụ vootu, ndị afọ ha dị n'akwụkwọ atụọ, ndị afọ ha na-adịghị anawa. Atụkata vootu, ndị omekome eburu akpati vootu. Ọgbaghara ada, ndị mmadụ agbasasịa, ụfọdụ anawa. Ndị na-ahụ maka vootu edo ya dị n'ọya ma meri. Ndị asị na ha meriri anaṅụrị, ndị dara ada na-ebe, ndị iwe na-ewu a na-eji n'ikpe, ndị na-esi na-ebutu a na-eri. Ebe niile a na-ada ghara aghara, obere oge a sị na-enwe ndị ọchịchị, ọ fịọwụkwa ka o si afịọ. Oh Lord, give us another Moses.
Chineke na-anọnyedu, Chineke na-anọnyedu, ezigbo onye ndu ga-edozi Naịjirịa. Chineke na-anọnyedu, Chineke na-anọnyedu, Chineke na-anọnyedu, ezigbo onye ndu ga-edozi Naịjirịa. Chineke na-anọnyedu.
Ndị na-achị achị pụta, ahapụ ya kwesịrị ịrụ. Ndị nwere ọnụ na-eri nri, anyị nwa na-enweghị ọnụ akpụrụ akpụ. Ndị nọ n'isi na-ayọ ọya agbara ọsọ jewe obodo oyibo. Ọkwa n'oge ime gịnị, ebe ọ bụ na onwe ihe dị n'ụlọọgwụ anyị. Ajịde obodo Tinye, ha kpọrọ ụmụaka ha nawe obodo oyibo. Anyị nwa dị mma ịta afụ ataba afụfụ. Obodo anyị na ngodo anwụ, ọ gbasaghị ha. Ew, Chineke, ya nye ezigbo onye ndu. Ọṅụ juru m obi mgbe a na-asị ka a gaa n'ụlọ nke
Chukwu.
Ya mere, otuto ga-adịrị Chineke n'elu kasị elu. Udo ga-adịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Ya mere, ugbu a ka anyị too n'aha nke Chukwu. We shall know the truth and say the truth. It's only the truth shall set us free. Akwụkwọ nsọ wee sị na mgbe na-abịa, mgbe alaeze ga-ebi n'imegide alaeze. otu obodo ahịa na-ada ụda n'ụwa bụ United States of America dere na nkwego ha wee si In God we trust, in God we trust. Inwe nwe nuru okwu a we make a great nation and world power. Nigerians, wake up, wake up, say the truth. Only the truth shall set us free. Anyị chọrọ ndị ndu, ọ bụghị ndị ọchịchị. Executive robbers, nwogbenye zonokia touch. Na-ekonye taya wire fuel, mụnye ọkụ, ma ọ bụ 10 years in jail. Mana ndị executive, who above the law, ofu onye ga-eburu 20 billion naira, onye nke ọzọ eburu 100 billion. Ewere ya na-arụsọ hotel. Ebe ha na-emebisi ụmụntakịrị. Nobody arrest or prosecute or join them because they are above the law. EFCC, Entertaining Federal Cooperative Criminals. Ndị agha gburu ka agbara. The more you look, the less you see.
Ọnụ ụzọ ya kacha mma ihe, ụzọ Chukwu kacha mma nụ, ọkwa n'ọnụ ụzọ ya ka mma ihe, ụzọ Chukwu ka mma ihe, ụzọ Chukwu ka mma, ụzọ Chukwu kacha mma nụ, ọkwa n'ọnụ ụzọ ya ka mma ihe, ụzọ Chukwu ka mma ihe, ọkwa n'ọnụ ụzọ ya ka mma ihe, ụzọ Chukwu kacha mma nụ, ọkwa n'ọnụ ụzọ ya ka mma ihe, ụzọ Chukwu ka mma. Ụzọ Chukwu ka nụ mma ihe, ụzọ Chukwu ka mma nụ, ọkwa n'ọnụ ụzọ ya ka mma.
Ụzọ Chukwu ka mma, ụzọ Chukwu ka mma, ụzọ nke Chineke ka mma, ọkwa n'ụzọ nke ya ka mma. Ụzọ Chukwu ka mma, ụzọ Chukwu ka mma, ụzọ nke Chineke ka mma, ọkwa n'ụzọ nke ya ka mma.
Sambar's on to beats.